Bill B. Bouncing. Baby.
Exclusive 50
on. Cinco. Willy. Stamp on. Nelly Wally Lanta Rock. Zeta Weko Kess them eye. You are bad manners. Kunja wana li tumpa. Nga waishi wa shani dogo ya njia li tumpa. Ushiba kutila nishinobe wa li tumpa. Kufuma no kutumpa. Kutila muko tumpa. Bad manners. Nishinobe wa li tumpa. Tump, tumpa, tumpest. Nishinobe wa li tumpa. Tump, tumpa, tumpest. Bad manners. It's fine. The way you backbite, you can tunga full of occupine. I'm off of Kumbala, it's not a tumpai. Because of this color, limbi na fa twalisha mine. When you are to pata limbi twalisha mine. Na wache wa kun to kawali and shmine. Never dig into my problems, stay with mine. That was shoot papa kuku twala muli sentani. Danun kila pano pelo kule sentani. Golim panga kono kuba innocentani. Kalalu kakachala mbasa dino sentani. You are bad manners, kunja wana li tumpa. Nga waishi wa shani dogo ya njia li tumpa. Okay, what could you do? Ngata kwali zona. Kuli brena wananjwa ya poisona. Oko dikisabi kaishpano nine jona. Wabos na kujoba ishiwesha ni jilu. Yadi ya babiri yale pisha na mabilu. Wayawe walimbile munatine wonjishilu. Mano taasala limo ya fuma na mwishilu. Exala mbwena mweneshi kwete jila. Maparo ya lakoka ne wonjish na lashila. Jealous yo muntu wandi ya ipanga pila. Wila upwe pilanda na wanove nove chila. Bad manners. Kunje wana litumpa. Nga waishi wa shani dogo ya njia litumpa. Ushiba kutila nishinobe wa litumpa. Kufuma no kutumpa. Kutila muko tumpa. Bad manners. Nishinobe wa litumpa. Tump, tumpa, tumpest. Nishinobe wa litumpa. Tump, tumpa, tumpest. Bad manners. Nelly Wally Land Jam, Willy Willy Zada, we go get them. I can't work a shiny.